Moi, je n'ai pas de la valeur pour. Je n'ai pas de la valeur pour.
Fox Manit.
Nikusa Tena.
The melanin.
Il y a un tanny, un tanny, but I'm with you, baby. Yeah, take it, honey. Ravi moji flani vya kufumba macho kupala kijani.
Aka sima ukitaka, we kaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Na nikimona
nataka nimushike. Kaka yake wajiko kala kitu kabafuni. Oh no no no,
nawaza
ujinga. Kina lana
nifanye ujinga.
Kitu kabafuni,
nawaza ujinga. Nifanye ujinga.
Wengine sipiti, oh baby. Siwazi hata kuchiti, kanidhibiti, oh baby.
Anagaganga kulalia, akini valio ziona kinipania. Anakuja na nivamia, ananikalia, alafu yendo analia. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Kaba fumi,
nifanye